million dollar fiend, squat on a shilling. Now nigga top, so me nigga come with me, it's like I'm dreaming. Like I'm dreaming. Japo nilijawa na stress, ila niliamini Mungu ana bless, kwa matumaini nitawini. Now I'm winning. Wapo waludhani nitapoteza, huku wakiamini kwamba nacheza. Kwenye touch tuka take over. Najua maumivu na you feel kwa sasa. Usikate tamaa, we ongeza bidii. Hisani na Mungu atakuona. Haijalishi ni mwanga pita pita, wako ni fariji. Ni wewe tu unanijua mimi Baba. Kwele shida kwele raha, ni wewe tu ja. Hajalishi una pesa, vingi vina tesa, upweke una tesa, penzi yana tesa. Ona umaskini una tesa, jaa ina tesa, marathi yana tesa, shida zina tesa. Wapo waludhani nitapoteza, huku wakiamini kwamba nacheza. Kwenye touch tuka take over. Najua maumivu na you feel kwa sasa. Usikate tamaa, we ongeza bidii. Hisani na Mungu atakuona. Haijalishi ni mwanga pita pita, wako ni fariji. Ni wewe tu unanijua mimi Baba. Kwele shida kwele.